Waliwo n'omuzaalisa mu ddwaliro lya Bubango Health Center 2, ono asimbiddwa mu mbuga z'amateeka n'aggulwako omusango gw'obulagajjavu, ekyaviiriddeko omukyala yabadde asuubirwa okuzaala ow'emyaka 24 okuzaalira wabweru wa waadi. Rosemary Abigaba ono ye yayimiriziddwa ku mirimu oluvannyuma lw'okuba nti yalagajjalira omukyala ng'ono yesanyuka abasinguzi eyali azze okuzaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwapuli omwaka guno ku kyalo Kabanda B ekisangibwa mu Gomola y'e Bubango, ng'abadde agenze kuzaalirayo ne bamulagajjalira.